USamuel oqala isahluko 12 verse 1. USamuel wathi kuye wonke uIsrayeli, bekani, ngilalele izwi kukho konke nokushiloyo kimi, ngibekile inkosi phezukwenu. Verse 2. Manje bekani, inkosi yahamba phambi kwenu, mina sengimdala, ngimpunga. Nanka madodana ami akini, ngihambile phambi kwenu wasebusheni bami kuze kube namuhla. Verse 3. Bekani ngilapha, fakazani ngami phambi kukaJehova naphambi kogcotshiweyo wakhe, ukuthi ngithathe inkabi kabani, ngithathe imbongolo kabani, ngikhohlisile ubani, ngicindezele ubani, ngamukele umvuzo esandleni sikabani ukuba ngifihle amehlo ami ngawo na, ngiyakukubuyisela kini. Verse 4. Bathi, awusikhohlisanga, awusicindezelanga, awamukelanga lutho esandleni samuntu. Verse 5. Wayesethi kubo Jehova ungifakazi ngani, nogcotshiweyo wakhe ungufakazi namuhla ukuthi anifumananga lutho esandleni sami, bathi ungufakazi. Verse 6. USamuel wathi kubantu, nguJehova, yena owabeka uMose no-Aroni, nowakhuphula uyihle ezweni laseGibhithe. Verse 7. Kalokhu yimani ukuba ngiphendulane nani phambi kukaJehova ngezenzo zonke ezilungileyo zikaJehova azenza kini nakoyihlo. Verse 8. Lapho uJehova esefikile eGibhithe, oyihlo bakhala kuJehova. Jehova wathuma uMose no-Aroni abakhipha oyihle eGibhithe babahlalisa kule ndawo. Verse 9. Kepha bakhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo, wathengisa ngabo esandleni sikaSisera, induna yempi yaseHasori, nasesandleni samaFilisti, nasesandleni senkosi yakwaMowabi balwa nabo. Verse 10. Bakhala kuJehova bathi, sonile ngokuba simshiyile uJehova, sakhonza oBhali no-Ashitarothi, kodwa kalokhu sophule esandleni sezitha zethu, siyakukukhonza. Verse 11. Jehova wayesethuma iJerubali, noBedani, noJefta, noSamueli, wana ophule esandleni sezitha zenu nxa zonke, nahlala nalondeka. Verse 12. Kepha lapho nabona uNahashi inkosi yabantwana bakwa-Amoni ephuma ukulwa nani, nathi kimi, hayi, kepha masibuswe inkosi, ingani uJehova uNkulunkulu wenu wayeyinkosi yenu. Verse 13. Manje nansi inkosi eniyikhethileyo neniyicelileyo, bhekani, uJehova ubekile inkosi phezu kwenu. Verse 14. Uma nimesaba uJehova nimkhonze, nilalele izwi lakhe, ningahlubuki esilayalezweni sakhe, khona nina nenkosi yenu ebusa phezu kwenu, niyakulandela uJehova uNkulunkulu wenu. Verse 15. Kepha uma ningalaleli izwi kaJehova, nihlubuke esilayalezweni sikaJehova, khona isandla sikaJehova siyakumelana nani, njengalokho samelana nawoyihlo. Verse 16. Ngalokho imani bone lento enkulu ayakuyenza uJehova phambi kwamehlo enu. Verse 17. Angithi kuyisikhathi sokuvuna ukolweni namuhla na, ngiyakukhuleka kuJehova kuba athume ukuduma nemvula, nazi nibone ukuthi okubi kwenu enikwenzile emehlweni kaJehova ngokucela inkosi kukhulu. Verse 18. Samuel wayesekhuleka kuJehova, Jehova wathuma ukuduma nemvula losuku, bonke abantu besaba kakhulu oJehova noSamuel. Verse 19. Bonke abantu bathi kuSamuel, khulekela izinceku zakho kuJehova uNkulunkulu wakho ukuba singafi, ngoba senezele kuzo zonke izono zethu ububi bokuzicelela inkosi. Verse 20. Samuel wathi kubantu, ningesabi, impela nenzile konke lokho okubi, kepha ningaphambuke kumlandeleni uJehova, kodwa mkhonzeni uJehova ngayo yonke inhliziyo yenu. Verse 21. Yebo, ningaphambuki ukuba nilandele izinto eziyize, ezingenakusiza nezingenakophula ngokuba ziyize. Verse 22. Ngokuba uJehova ayekushiya abantu bakhe ngenxa yegama lakhe elikhulu, lokhu kwakukuhle kuJehova ukuzenzela nina nibe ngabantu bakhe. Verse 23. futhi nami akube kude nami ukuba ngone kuJehova ngokuyeka kunikhulekela kakhulu ngiyakunifundisa indlela enhle nelungileyo. Verse 24. Yesabani uJehova kuphela nimkhonze ngeqiniso inhliziyo yenu yonke ngokuba bhekana okukhula nenzele khona. Verse 25. Kodwa uma nisenza okubi niyakubhubha nina nenkosi yenu.